ning zula ngkuhla ngifuna impilo engcono ethula mama ungakhali ngizoyiphala idola enoma ngakhala kanjani khona into zongiduduza kuqaphasi ngedola ngibiza ubaba wami khona zonginika idola oh mali uzongikhumbule nami we mali mali oh mali uzongikhumbule nami oh mali okunini ngizula ngkuhla ngifuna impilo engcono ethula mama ungakhali ngizoyiphala idola enoma ngakhala kanjani khona into zongiduduza kuqaphasi ngedola ngibiza ubaba wami khona zonginika idola oh mali uzongikhumbule nami we mali mali oh mali uzongikhumbule nami oh mali awumihlangezolo ngikhuleka imali mali uva mfuna ungeze nami awunami ngithandi ngaleni ngeni ngeni angivusa umndeni wami 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 awumihlangezolo ngikhuleka imali awumali uva mfuna ungeze nami ngeni 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 angivusa umndeni wami 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 oh oh wami mali oh mali uzongikhumbule nami mali oh mali oh mali uzongikhumbule nami ayibonga yakudinga mali mali uzongikhumbule nami ngiyakudinga mali oh mali uzongikhumbule nami oh kunini ngizula ngkuhla ngifuna impilo engcono ethula mama ungakhali ngizoyiphala idola enoma ngakhala kanjani khona into zongiduduza kuqaphasi ngedola ngibiza ubaba wami khona zonginika idola oh mali uzongikhumbule nami we mali mali oh mali uzongikhumbule nami oh mali awumihlangezolo ngikhuleka imali mali uva mfuna ungeze nami awunami ngithandi ngaleni ngeni ngeni angivusa umndeni wami 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 awumihlangezolo ngikhuleka imali awumali uva mfuna ungeze nami inganeni ngeni 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 angivusa umndeni wami 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 wami